sind jedes Mal froh, wenn wir hier sein
chaque fois que nous pouvons être
buri gihe uko dushoboye kuza hano ngo twumve ijambo ry'umwami turanezerwa.
Comme je l'ai souvent dit,
kandi nkuko nabivuze kenshi nibyo bihe biruta ibindi bihebuje twagira igihe turi hano imbere y'Imana. Twamaze kumva amagambo ahebuje, ikibazo ni kimwe gusa, ni ukumenya niba ibyo byose tubyitaho, niba tubitekerezaho kugira ngo duhabwe imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Rimwe na rimwe biba bigoye cyane igihe byanditswe hano ngo mwishime mu Uwiteka, munezererwe mu mwami iteka. Twebwe ugasanga kenshi turitotomba cyangwa se turaganya buri gihe, ibyo ntabwo umwami abyishimira. Nyamara hariho ubwoko bw'amaganya cyangwa se ubwoko bw'amarira Imana umwami yishimira. Birakwiriye ko ibyanditswe tumenya agaciro kabyo, tukamenya no kwishyira mu mwanya. Umwami wacu niwe yavuze ati, murirane n'abarira, mwishimane n'abishimye. Ndatekereza ari Pawulo wabivuze cyangwa se uwaba yarabivuze wese. Uyu mugoroba by'ukuri mfite ubuhamya bw'ibyo Imana yakoreye abantu, kandi iteka aba ari byiza cyane igihe Imana kiri gukorera mu bantu. Ntabwo ari ngombwa ko aba ari muri twe, birashoboka ko byaba ari no mu wundi muntu. Ndetse mu buhamya nahawe na nizemo isomo ari ryo iri ry'uko imbere hano gato ntabwo umuntu azaba ashobora kuvuga ibyo yanyuzemo cyangwa imyitozo yagiriye ahantu runaka rwose utaranabimenya. Ibintu biba byamaze kugenda bikagenda ndetse bikanagaruka kuri nyirabyo, ukisanga mu bibazo. Muri weekend yashize, yari weekend ishize, yego weekend ishize, nabwiye umuntu yuko hari urugendo nakoze mu Bubiligi, kandi nkuko bisanzwe bimeze niyo umuntu yaba atari hano aba ari ikibazo gusa cy'amasaha, maze abantu bose bakabimenya. Ndetse ikibabaje, hariho na telefone mu gihugu hano ndetse no mu bindi bihugu nabyo, nuko rwose bidatinze wakwisanga mu bibazo. Ariko Imana yidufashije ibintu dushobora kubigenga neza. Uko biri kose, numvise ubuhamya buhebuje cyane. Hari abagabo, abantu batanu baje ku cyumweru nimugoroba, harimo n'uwo mwene data ndi kuvuga. Mu minota mike ibyo tutumvikanaga neza birasobanuka. Imana tugiriye ubuntu, ntabwo dufite umwuka w'impaka cyangwa se w'intonganya, ahubwo dufite umwuka w'amahoro. Dushoboye gukemura impaka kuruta kuzirema. Hariho abantu babyumva mu buryo bucuramye, ariko hariho se mu buryo bunyuranye n'ubwo, ariko hariho n'abantu bagenewe kuzana gutanga amahoro. Reka tugaruke ku buhamya. Uwo mwene data aturuka mu Butaliyani, maze yabaye no mu Bubiligi, ariko aha niho yizereye. Umugore we wari umugaturika wa cyane, ntabwo yashakaga kwizera. Maze umunsi umwe aravuga ati, umva, ndagusaba uzane nanjye tujyane inshuro imwe gusa Krefeld, bitari ibyo inzira zacu zirahabana. Aravuga ati, nahuye n'Imana, nagiranye umwitozo n'Imana, kandi nawe birashoboka. Barazana, umugore aza yambaye ipantaro yisize yimakiye, nuko yumva ahagaritse umutima muri we hari ku wa gatandatu nuko ku cyumweru bari bafite ibyo bita gusangira kwera mu dukubo nuko umugabo arambwira ati ngire tujyane ariko uwo mugore azana n'umugabo we we ashaka kujya gusangira n'umuryango we aramubwira ati ngire tujyane niba tutajyanye wowe ugende iwanyu uhereyo nuko araza araza za Krefeld arazamuka ariko ageze mu cyumba ntiyashaka kongera kugaruka ngo aze materaniro nuko uwo mwene data utari warigeze abona mwene za kupfere mu buzima bwe yari mu masengesho aho ari wenyine afite ari kurwana ari imbere y'Imana nuko ahura na mushiki wacu Kupfer arabaza ati mbese uvuga igifaransa ambwira ati ahita abwira mushiki wacu Kupfer ati ndakwinginze genda urebe umugore wanjye mu cyumba iki n'iki rwose wigira ikibazo ntabwo witinya ntabwo yari yizera nuko arabisobanurira arashambwira ati reka nzamuke njye kumureba mwatekereza namwe ibyabaye nuko umushiki wacu Kupfer nawe ibyari byaramubayeho bijya gusa nk'ibyo ubwo yazaga bwa mbere i Zurich maze ku cyumweru cyakurikiyeho nabo mu muryango wabo barafite umunsi mukuru nuko we yizeye yarihusa ajya kureba padiri wari kuza kwa ikarisitiri arambwira ati ntabwo ayo materaniro ari bube noneho uwo Kupfere niwe rero wagiye kureba mushiki wacu arambwira ati uhagarika umutima nanjye nabo ibintu byinshi nanjye uko nizeye ku cyumweru gikurikiyeho nibwo nagomba guhazwa hanyuma arangije umugore aravuga ati guhazwa nanjye bizaba ejo nuko mushiki wacu Kupfere amuha ubuhamya bwe maze uwo mugore aribaza mbese uyu nanjye ninjye ari kuvuga ibyanjye nuko mukanya gusa gatoya kari gahagije uwo mugore arambara araza nawe ahura n'umwami nashakaga kuvuga gusa yuko igihe cyose Imana ibifite uburyo bwo kuvugana n'abantu ifite uburyo bwo kubahamagara ikibonera impano zikwiriye n'abantu nyabo bakwiriye bo kuvugana bo gukoresha mu kuvuga kuko ubumenyi bwose inyigisho zose ni koko n'iby'igiciro ariko iki giciro kurusha ni ubugingo kuko ubugingo ufite agaciro kurusha isi yose rwose nashimiye Imana kubw'ubuhamya numvise hano iki ku cyumweru nimugoroba turabona yuko umwami agikora hari igihe dutekereza tuti nta kintu kiri kuba mu muryango nta kiba ahatuzengurutse ariko Imana iracyakora turacyari mu gihe cy'ubuntu abantu baracyakizwa baracyabona inzira bajyana ku mwami barababarirwa bakabona amahoro ku Mana njyewe ku rwange ruhande ibyo rwose byambwiye ikintu gikomeye kuba abantu bakibona agakiza kabo bakibona guhirwa mu mwami rero kubw'ibyo buri materaniro yose yarakwiriye kuba afite intego yuko umwami yakwihishurira yakwishura mu bantu binyuriye mu magambo twasomye twumvise nkuko mwene data yavuze twari dukwiriye kongera gutinyuka no kugirira umwami icyizere kuko mu gice cya mbere twasomye nibwo nari nkihagera simbizi neza ariko ni by'umwami bivuga ku mwami ngo ngo mu gihe cy'umwami ngo azarangiza ibyo yatangiza atangira umurimo atangiye mwene data mukundwa mushiki wacu mushiti niba uzi yuko umwami ari we watangiye mu buzima bwawe rero nshingiye ku ijambo ry'umwami naguhamiriza yuko azarangiza ibyo yatangiye amen kandi niba tubizi rero duturiza mu kwizera mu mana nzima kandi ni du ntidushidikanya mu kutagerageza cyangwa se icyizere ahubwo dufite kwizera kudashingiye mu bibiri kuba ahubwo dufite ukwizera gushingiye mu byo Imana yakoreye muri Kristo ku murongo wa gatandatu haravuga mu Filipi igice cya mbere Filipi igice cya mbere ku murongo wa gatandatu icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye uwo murimo mwiza muri mwe haleluya izawurangiza rwose izawutunganya neza rwose kubwo kuza kubw'umunsi wa Yesu Kristo ndasubiramo niba tuzi niba twaragize uwo mwito twarabonye ko Imana yatangiye uwo murimo muri twe rero dufite gihamya yuko azawurangiza ku munsi wa Yesu Kristo ntabwo ari ku munsi wawe woyishyiraho itari ko avuga ati mwami mukiza mukundwa sinkishoboye ibi nibi byabaye byabaye iki gihe si byo byanditswe hano hano haranditswe ngo ku munsi wa Yesu Kristo uwo munsi iyo ugeze ntabwo aba ari umunsi wawe ni umunsi wa Yesu Kristo icyo gihe umurimo watangijwe uzarangira rimwe na rimwe ubwacu turigora ariko njye uko ntekereza niko bikunze kuba hano haranditswe ngo we yatangiye umurimo mwiza muri twe izawurangiza rwose atari igihe wowe washyizeho atari igihe twe dutekereza yuko ariko byari bikwiriye kumera ahubwo ku munsi wa Yesu Kristo kandi niba umurimo w'Imana muri njye ku munsi wa Yesu Kristo uzaba warangiye rero simfite icyo gutinya icyo gihe itangiriro rizaba rifite umumaro cyangwa se ryaragize umumaro iki gihe rero dukwiriye gushimira Imana kubw'ubuntu bwe no gukiranuka kwe kwayo tubyemere uyu munsi we watangiye iyo yatangiye Imana izawurangiza ku munsi wa Yesu Kristo ku munsi wa Yesu Kristo uyu munsi twakwifuje kubona byarangiye ndetse twanakwishimiye kuba byarabaye ejo bundi hashize ariko none dore haranditswe ngo ku munsi wa Yesu Kristo kandi turahagarika umutima tukababara tugateza ibibazo umwami mu cyimbo cyo kwizera imbere y'imbere mutima wacu maze tukiyegurira Imana byuzuye amen niba rimwe na rimwe dufatwa no gushidikanya rero ibyo ntibiba biturutse ku byo Imana yakoze ya rwose twizera umurimo utunganye wuzuye ariko uwo murimo w'Imana utunganye wuzuye usohozwa n'itorero kandi ugasohorera mu itorero karangira mu itorero ku munsi wa Yesu Kristo amen. Uko niko dushaka gushimira umwami biturutse imbere mu mutima tumushimira ibyo yasezeranije kandi tumushimira ko azabikora. Nuko ku murongo wa 9 Paulo yaranditse ba Filipi igice cya mbere ku murongo wa 9 ngo
votre amour augmente de plus en plus en connaissance
kandi iki nicyo mbasabira ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwira kugwiza ubwenge no kumenya kose mubona uko murobanura ibinyuranye ibitunganye reka ibi bitubere icyifuzo cyo gusengerwa cyo gusengera iki nicyo Pawulo yasengeraga ati iki nicyo nsaba amasengesho yanjye natwe n'amasengesho yacu uyu mugoroba dusabe yuko urukundo rwacu rurushaho kugwira mu bwenge no mu kumenya kose ninde ukorwaho Imana ibiduheho by'ukuri habeho umuntu akaba ajya yumva byihuse mu buryo rwose butunganye nashaka kuvuga ngo bikaba ariko mu buryo bw'umwuka mbese ni gute twakorerana gute twabera abandi umugisha ni gute twavuga ibyabera abandi ibyakubaka abandi ibyo twasomye mu gice cya nyuma mu Filipi igice cya kane ku murongo munani haravuga uhereye ku murongo munani ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose amen yaba gusa twafataga ibi bintu bitatu byonyine tukavuga iby'ukuri gusa atari ibyo dutekereza ahubwo iby'ukuri ibyo kubahwa kandi ibyo gukiranuka ariko se ninde wabikora ninde wa kiranuka rwose ariko ibyo nabyo Imana izadufasha noneho ibikurikiyeho ngo ibiboneye byose iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose ni haba hariho ingeso nziza kandi hariho ishimwe aba ari byo mwibwira aba ari byo muhora mutekerezaho turabona intumwa ishoreye n'umwuka wera uburyo ya hari ibintu yadukururiyeho cyangwa se yaduhamagariye kwitaho ashyira uburemere ku bintu byagirira umumaro abizera muni dukora iby'ukuri ibyo kubahwa ibyo gukiranuka iby'igikundiro ibiboneye ibishimwa byose niba dufite izo ngeso nziza zose hariho niba hariho ngo ibintu byo gushimwa hari ibyo tuguma dutekereza ibi dukwiriye kubigumana ku mutima kubibika ku mutima dukwiriye kumenya ibyangombwa dukwiriye kumenya ibyubaka n'ibisenya dukwiriye kumenya gusobanukirwa ibihuriza hamwe n'ibicamo ibice n'ibitabura hanyuma hashingiwe kuri ibyo tuzamenya umwuka udushoreye niba ari umwuka w'Imana nk'uko twabisomye rero biba nk'akadodo cyangwa se nk'umunyururu agace akantu kayo kamwe uko kinjira mu kandi ari uko twabona uburyo Imana iduha umugisha kandi dukoresha mu gutanga umugisha aho ntihabaho intonganya aho ngaho ntihabaho gushaka ngo abe ari we ufite ukuri aho ntihabaho kwikomeza ahubwo aho ngaho abafite ibyo guha undi kugira ngo tuberane umugisha amen ku murongo wa gatandatu wa Filipi igice cya kane ku murongo wa gatandatu ntimukagire icyo mwiganyira iki cyo nshaka ko cya mbere twitaho ntimukagire icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose mubimenyeshe Imana mubisabiye mubyingingiye mushima amen ibyo nabyo ni nayo mpamvu turi hano ni ukugira ngo ibyifuzo byacu tubizanire Imana binyuze mu masengesho mu kwinginga kandi bikajyanirana n'amashimwe niko noneho ku murongo wa karindwi hakazaho incamake ivuga ngo nuko rero amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya azarinda imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu amen iyaba gusa twageraho ibitekerezo byacu byose birindirwa muri Kristo, icyo gihe tuba twamaze gutabarwa, amaze gufashwa. None se ibyo bitekerezo bishoboka bite kuba muri Kristo? Byaba muri Kristo niba dutekereza ibihuye n'iby'Imana itekereza. Niba dutekereza iby'Imana yatekereje, niko byanditswe. Mugire umutima wari uri muri Kristo, nkuko biri mu Filipi kabiri. Mugire wa mutima umwe, ngo nukorera amahoro y'Imana aruta cyane ubwenge bwose. Ibitekerezo byo bizana impaka, hanyuma hagakurikiraho kutumvikana n'intonganya. Ariko amahoro y'Imana aruta cyane ibyo waba uri kwireguza byose, ibyo wavuga byose. Amahoro y'Imana azamuka ukagera i Gorogota, aho Imana yiyungiye natwe ngo tubone amahoro. Yazaniye amahoro abari bugufi n'abari kure. Yasenye igisika cyadutandukanyaga, aduhindura abatanga amahoro, abazana amahoro. Twabisomye kenshi Abefeso 2:15. Kandi ayo mahoro y'Imana ni amahoro y'Imana, kuko hariho abantu batanga amahoro igihe cyose ibintu biri bijyanye n'umujyo wabo n'uko babishaka. Bitaba ari ibyo, amahoro akabura, amahoro akabura. Ariko amahoro y'Imana yo ahoraho, agumaho. Ufite amahoro ku Mana akayarinda, ntabwo ari ikintu waba ufite ngo mu kandi kanya uba utagifite. Oya, ahubwo ni nk'ubuntu bw'Imana n'agakiza k'Imana, cyangwa se n'umwitozo wacu n'Imana turabifite kandi tubijyana muri twe. Icyo gihe rero amahoro y'Imana bitari amahoro abonetse yose, ahubwo ngo amahoro y'Imana aruta cyane ubwenge bw'umuntu. Ayo mahoro azaganza mu mitima yacu, mu byo dutekereza, mu byacu byose. Kandi uko ni ukuganzwa, cyangwa se ni ukuganza kwiza. Nifuza bene uko kuganza mu mutima wanjye. Ayo mahoro y'Imana ameze nk'uruzi rutemba. Mu muhanuzi Yesaya haravuga ngo iyaba witonderaga ibyo ngutegeka, amahoro yawe yakabaye nk'imigezi itemba. Abefeso 4:47. Nuko rero ngo amahoro y'Imana ahebuje rwose y'umuntu yamenya azarinda imitima yanyu, nibyo mwibwira, nibyo mutekerereza muri Kristo. Amen.
Une glorieuse promesse.
Ni isezerano rihebuje. Nibyo.
Être gardé comme nous-mêmes nous ne pouvons pas.
Kurindwa mu buryo tutabasha kubikora ubwacu. Ariko Imana yakoze ku buryo ibyo bishoboka. Hagati y'intambara zose zituzengurutse, dushobora kurinda amahoro yacu ku Mana. Amen. Ndetse dukwiriye kuba maso ngo amahoro dufite ku Mana tutayakwa, kuko murabona muri iki gihe cya nyuma hari ibintu byinshi byari bikwiriye gutandukana n'ibyayiriho mu myaka myinshi yashize. Nyamara abana b'Imana bo bagira ubudasa, kandi si uko tubikwiriye cyangwa si uko tubishoboye. Ibyo byose ni ubuntu bw'Imana. None se kuki turi hano uyu munsi? Mbese ni ukugira ngo twumve ikintu runaka? Oya, turi hano kugira ngo twumve Imana, kugira ngo Imana ituvugishirize mu ijambo ryayo. Uyu munsi turi hano kugira ngo twongere guhishurirwa Golgota, kandi ngo tumenye neza ibyo umwami yadukoreye. Kugira ngo tumenye ibyo Imana yadukoreye, tumenye n'inzira dukwiriye kunyuranamo nawe. Umurongo wa munani mu Bafilipi igice cya kane, ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, bitariho umugayo byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ibyo nabyo dukwiriye kubizirikana ku mutima, ibyo dukwiriye kubyitaho, kuko aho niho twabera abandi umugisha, kandi nibyo dushaka, kuko ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga. Hari twabeshya abandi, ariko ntitwakwibeshya ubwacu. Dukwiriye kuba maso kugira ngo imitima yacu ibe yuzuye urwo rukundo rw'Imana, kandi ibyo dutekereza byose, ibyo turi byo byose, byose bitwikirwe muri ayo mahoro y'Imana. Amen. Amen. Umurongo wa cyenda, Abafilipi igice cya mbere, umurongo wa cyenda. Kandi iki ni cyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubone uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Mwuzuye imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo, kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Amen. Weekend yashize twavuze iby'imbuto, iby'umuzabibu n'amashami n'ibindi. Hano na none hongeye kuvuga ibyo kwera imbuto.
Savoir ce qui est juste en toute chose.
Kumenya bikwiriye mu bintu byose. Amen. Ntitwabibasha ku bwacu, imyanzuro yacu iradushuka. Uko tureba ibintu biradushuka. Dukwiriye kwiyegurira Imana tukavuga tuti, Mana wowe wenyine, wowe wenyine. Kandi niba twiyegurira umwami dutyo, kandi dufatanije n'umuririmbyi tukavuga tuti, ngo nta nzira yanjye bwite, nta bushake bwanjye bwite, ahubwo aba ari wowe wenyine ufata umwanzuro. Ari uko nta kabuza Imana izabikora bitagombye yuko tuvuga amagambo menshi. Kandi urukundo rw'Imana rukwiriye kurushaho gukura, kandi ntidukwiriye na none kubura kumenya no gukorwaho. Ibyo byose bikwiriye kuba bihari, tubashe kurobanura ibikwiriye muri byose, atari igihe kimwe na kimwe, ahubwo muri byose. Imana izatugeza aho ngaho ngo tubashe muri byose kumenya ibyo ishaka kuvuga. Ibyo ndabyizera kubera yuko twagandutse ubushake bwacu tukabushira mu bwe nta kundi byagenda turashakisha ubushake bw'Imana turavuga tuti nijwi rirenga ngo ubushake bwawe bube mu buzima bwanjye kandi rwose nta kabuza si gushidikanya buri mwese muri twe ni kenshi cyane yavuze abwira Imana ati ubuzima bwacu nta ntego nta mpamvu yabwo nta gaciro ufite keretse iyo ari muri wowe ibyo niko keretse ari wowe ibyo niko biri kuri mwene data n'abashiki bacu tubereyeho ngo tube mu maboko y'Imana umurimo w'Imana ntabwo ukorerwa hano mu kibwirizwa gusa ahubwo dukorera Imana mu buzima bwacu hose ibyo rero natwizirikana ku mutima tukaba tuzi ko aho Imana yadushyize hose dukwiriye kuba turi mu biganza bye kandi iki gihe mwama zabiduha kandi azabikora ku murongo wa 10 mubone uko murobanura ibyiza mushimi ibyiza ndabyifuriza ubwanjye kandi ndabyifuriza uri mwana w'Imana wo kuri wese aya magambo ye kuba yanditswe hano gusa yere kwandikwa hano gusa ahubwo ahinduke ikintu gifatika mu buzima bwa buri wese muri twe kugubona wowe nanjye hari igihe tutamenya inzira Imana yaduteguriye rimwe na rimwe tugatonganya cyangwa se tukayigisha impaka bikomeye cyane kurusha uko abandi bose baba barabikoze ariko gusa aba ari ikibazo ku bantu bafite umurimo bakwiriye gukora abandi bose bagenda nta bibazo bafite hano ku murongo turavuga ngo mubone uko mumenya kurobanura ibishimwa cyangwa ibyiza muri byose kugira ngo noneho mube muboneye mutariho umugayo kugeza ku munsi wa Kristo mbese muri kubona itandukaniro rivuga iby'umunsi uwiteka muri Bibiliya ahandi hose nangaha havuga ngo umunsi wa Kristo ni umunsi wa Kristo ntabwo ari umunsi w'umwami umunsi w'umwami ni igihe urubanza ruzaza umunsi w'umwami ni umunsi uteye ubwoba ariko umunsi wa Kristo ni umunsi wacu ni umunsi dutegereje ni umunsi umwami wacu azagarukira kutujyana hamwe nawe amen kandi umunsi w'iteka cyangwa umunsi w'umwami ni umunsi uzahishurwa mu muriro kandi hakabaho no gucirwa urubanza kw'abatubaha Imana bose mbega uburyo abantu b'Imana ibi babivuze neza bashorewe bayobowe n'umwuka wera iteka yanezerwa kubona ibimeze bitya mu ijambo ry'Imana uburyo ibintu bidace ku ruhande na gato nkaho umwuka nagiye kuvuga ngo nkaho umwuka wera ari we wababwiraga ijambo rimwe ku rundi kandi nyamara niko biri koko by'ukuri babaga bahumekewe n'umwuka mu buryo budageze ku ruhande kugira ngo noneho tuzamurikwe tutariho ikizinga tutariho umunkanyari ku munsi wa Yesu Kristo Yohana yarabonye umukumbi utunganye mu bwiza none kuki natwe twazaba tudahari kandi mu kimenyetso kimwe mwene data Branham yavuze ibintu muri aya magambo ati buri muntu wese amenye yuko nawe amenye neza yuko izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama kandi natinyuka kuvuga ngo abantu ibi byose babishuriwe n'umwuka w'Imana bagomba kuba ari ab'Imana atari ibyo uwo murunga ntiwari kubuhari dukuri dufitanye umurunga n'Imana nk'uwo mwene data Branham yari afite mu mwuka ari nawo wamwinjije natwe iryo jambo rimwe niryo twinjizwamo ubwira ubumwe nibwo twinjizwamo bikozwe n'umwuka umwe amen ibyo abantu b'Imana bakomeye batari bazi
s'ils sont des enfants de Dieu,
umuntu wari we wese nibari umwana w'Imana arabimenya kandi ashobora kubyakira mu mutima we abishuriwe n'Imana. Hano uyu mugoroba hariho abantu benshi bazi byinshi kuruta ibyabagorozi bose n'iby'abari abazwi bose. Ibyo byose ni kubw'ubuntu bw'Imana, nibyo
ki la grâce de Dieu,
ubuntu bw'Imana
qui leur a été accordé
baha
voir les choses
bwo
cachées
kubona
qui leur ont été
ibihishwe bahishuriwe. Mbega uko ari ubuntu kubaho muri iki gihe. Niringiye yuko umunsi umwe ibyo twahawe tuzabasha gupima kumenya agaciro k'iby'Imana yaduhaye, kandi uwatangiye umurimo azawusohoza ku munsi wa Yesu Kristo. Uwo munsi turi kugana, ni umunsi dutegereje, kandi ntabwo dutegerereje ubusa. Umunsi uraje kandi umwami araje kuri uwo munsi kugira ngo ahabwe icyubahiro mube ngo ashimwe n'abamwizeye bose. Nta n'umwe uzakorwa n'isoni. Ibyo bitaraba twese kumwara se uko byamera kose ntacyo bivuze. Icy'ingenzi nuko tureba ibyo dushyirwa imbere, nibyo Pawulo avuga mu Filipi 3 ngo nibagirwa ibiri inyuma ngo ariko mpanze amaso ku biri imbere ntumbira intego. Filipi 3:13, kandi nibyo dushaka gukora uyu mugoroba mu kwizera. Mbega uko byari kuba ari byiza cyane umuntu wese muri twe abashe kwikimura tukabwira Imana tuti urakoze, bitari kwihata ahubwo biturutse mu ndiba y'umutima. Imana itugirire ubuntu ku bw'ibyo. Amen, amen.